kia, ninalia ungurukia, nateseka mingurukia.
Bisha bisha ufungulie,
zinaenda zinakuja, mimi pale pale sijasongana, nitakufa mimi kwa kubisha. Shida kwangu nyingi sana, oh, shida kwangu kama nyota. Miaka zinaenda zinakuja, oh, mimi pale pale sijasonga.
Sipe moyo, sipe moyo, sipe moyo, sipe moyo, sipe moyo, sipe moyo.
Fanya nini mimi, fanya nini? Umasikini nifanya nini? Na nifanya nini mimi, nifanya nini?
Sife moyo we, sife moyo, sife moyo, sife moyo.
Fanya nini mimi, nifanya nini?
Bisha bisha ufungue, nawe huru kombole
wewe.
Bisha bisha ufungue
wewe,
dhambi zako ziondole
wewe.
Nawe huru kombole
wewe.
Bisha bisha ufungue.
Nikafunguliwa, dhambi zangu zimeondolewa, nami huru nimekombolewa, minyororo nimefunguliwa, miwani ambao limetupiliwa, ni raha kweli ninamshangilia. Mshangilie, nimshangilie, 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 shangilie. Yesu raha kweli tunashangilia, nimeingia raha kweli najipatia. Nakumbuka nilifaa shati suti bila tie, shati bila tie, nikisumbukia jina lenye bei sanshapata. Ninashangilia baba, yeye mwamba, mia shani bamba, amenifanya liko sasa kwake raha, kwake raha.